olo e mafuta male SBS Samoan.
Momo atu wa ai oi Caroline Kennedy, lea fafine o John F. Kennedy I le vasenga o Senate I Amerika. E awane I faa mao ni a faa le tula fono pe confirm le tofinga olona tau usonga Robert F. Kennedy Jr. Lea na faia Donald Trump e avea I mawhaila utusi o mata aupu I le soifua maloloina po o le Secretary of Health. O Caroline Kennedy na se e I le tofi ampasa o Amerika I au se talia nei, ma ua mai alona tofinga I na ua suia le whainga malo I le manu malo Donald Trump ma avea I nei ma perese tene. Na sao noa Caroline Kennedy o manatu faalia ma ua la wiloa o Robert Kennedy Jr. I mata upu I tui pui pui po vaccines, a I loa mulimuliane na faya tui pui pui o lana lava whanau. E leanga vaai lona tau usonga I le tofi e pūlea mata ngā luenga o rasoifua malolo I nei Amerika.
Overseeing the FDA, the NIH, the CDC, and Centers for Medicare and Medicaid Services, agencies that are charged with protecting the most vulnerable among us, is an enormous responsibility and one that Bobby is unqualified to fill.
Caroline Kennedy. Ua wala au le sui o le Greens, Senator Sarah Hanson-Young, I le malotele, e sila sila I le lisi ina o le whaala putuputonga le National Socialist Network, o se whaala putuputonga te rurisi I lalo tū la whonoa le tunuu. E toa se fulma le ono sui o le nei whaala putuputonga na sa isaia ma mōlia e leo leo, Ini alatu I tau mawhainga e tāo fia se sā vali e langolongo ina I le mau tangata muamua le Survival Day Rally I le tāulanga o Adelaide I le asonga fuana te NAI. Na mōri ai se tasio I lātou I le whaaleleino se fua ma le tanga vai le Nazi Party, ma se isi I lona wha au olima I leo leo.
We need a proper investigation, a thorough investigation into their planned activities and their intent. We need a review by the government to consider whether these neo-Nazi thugs are indeed a terrorist group. Terrorising our local community is not on. Whipping up fear and hate and terror is unacceptable. It's un-Australian.
Les Oyola Greens, Senator Sarah Hanson-Young. O ananafina fai ai fela fola fua inga I le pāle menetele. I le tūlafono e pui pui ai tangata I le atunu umai fai inga tau faa sese. O le tūlafono e faa ingoina o le Scams Prevention Framework Bill. Ma na faa uluina I le masina o novema o le tau sangata luai. O lo faa tūlafono ina ai faa salanga e o I le 5 miliona tala mō company. E le whaia alo lātou tiute o le vāwa aia ma le pui pui o tupe tangata mai whainga tau faa sese. O lo whātū la whonu ina ai fo ima awala e ma whaia I e tangata o na tāpā ni taui mo tupe na ngau I whainga tau faa sese mai pisi nisi na te upe na faa whainga alue ngai. Na sa anō le sui tūtua tasio le senate mō le ACT, Senator David Pocock, o lo mana o e toe te uteu le tū la whono ina ia toe maua mai e tangata le ao whai atoa o alatou tupe na ngau, pē na ngau ia, I whainga tau whaasese po scams.
This legislation misses the mark. It doesn't strike the right balance. This is very much in favour of the banks, the telcos, social media companies and not everyday Australians. We need legislation that is going to protect Australians from scams. And when they've done nothing wrong, there should be a full reimbursement of that loss. In a cost of living crisis, this is critical that the Parliament not only deals with this, but gets it right now.
Senator David Pocock, le sui tuto tasio le senate mo le ACT. O company o loo fasino iai le tūlafono e au fiai fale tupe, ma company e pei o le Google, ma le Facebook. Ua faaalia le tamaita I o Ellie Smith, lona faamoemoe tau vai pālota o lumana I nei mō le nofo Dixon I Brisbane. O le nofo le tu mālo pālota o Dixon I Brisbane, o loo se ei ai nei le taita I o le tua ngai Peter Dutton, I se faasilinga ma nifinifi. O Ellie Smith, o se consultant I mata upu I le si o si o manga, ma olana campaign o loo langolongoina, e le whaalapu tupatonga le Climate Luaselau Group. o le whaala putuputonga lea. Na langalongawina foi campaign sa sui tu tuatasi o le Teals I whai ngā pālota o le lua fe lua sa fuluma le lua. I Amerika ua whaali e le President Donald Trump o le a whaatūlanga ina e lana whai ngā mālo tiute I oloa po tariffs atoa I masā I tangata ulu fale mai I le atunu o Colombia I te tonu o Amerika ina ua poloka Colombia malanga vaalele na la ua tuai tangata ua tīpotia I lalo o tū lafono forward Donald Trump. Na whaali e le Presidente o Amerika o le whaai unga a le Presidente o Colombia Gustavo Petro ua lamati ai le tūlanga saonga le mua a Amerika. Na whaitiu ina Gustavo Petro le fuafuanga Donald Trump mo I ta ua na te letali ina ni whainga e wha malo si ai tangata o mau I valele e pei o ni pāngota. Aina whaalia e se tangata nuu o le taunanga o Bogota I Colombia, Jenny Ortiz, I ele tūnanga whaapapole ina ua iai le atunuu pe a taunuu nei polofolanga e pei ona whaia mai ele peresetene o America Donald Trump.
It affects us, it will affect all people exporting their products. This will put a halt on Colombian commerce with the United States. This will completely affect us.
Mai le ngana espanolo le whareliwina o le saunoanga a Jenny Ortiz. Taluona toe te tala ni maketi o waina mai au se talia nei, e whaatau inatu I seina. Ua mōli mawina le tūlanga manuia o le atina e waina I le sāuni atu mō le whaamana tuina o le tausanga fōa saina le luna ni wia le tausanga o le ngata. I se ripoti ele wā in Australia, na tā uai I le nā o le lima māsina talua I nei, pe talua na sōlo I e saina tariffs, matiute e pe ona whaatūlanga ina I waina mai au se tālia. E balu se fulma le tolu miliona lita o le waina, pe iwa se lau male lua miliona tala ua maua mai e ele ati na e waina. I au se talia nei, I le whaatau ina atu isaina. Na whaalia e le whaatonu o le maketi mua le wine Australia, Peter Bailey.
Even before the tariffs were introduced, imports from other countries were declining, but Australia was still growing. So what, I think what it shows is that Australian wine is very well regarded within the China market. And hence, since the tariffs have been removed, there's been a lot of pent-up demand to get Australian wines back into that market.
Le whātonu o le maketi mō le Wine Australia, Peter Bailey. I tā alonga ua mānu mālo le whātea, ma le kāpeteni o le aukirikitia initia Jasprit Bumrah, I le whaailonga le Men's Test Cricketer of the Year, ina ua tau a au ina iai, e le I tūtino whātina o le kirikiti le lalolangi, le International Cricket Council, le ICC. E uina whaia ina initia le series mau se tālia I leipu le Border Gavaskar Trophy ai o le tea Jasprit Bumrah I test te limo le series na maua ai pē tolu se fulu male lua po le average e se fulu male tolu tesi male o ono ai I le pē. Ia ma o lo saungi atu le li I o Lili Samoa, Jordan Mailata, mō lana tā longa o le Super Bowl, I le aso tofi o le vai aso asau. O le awha alu aile nei, I tausanga e lua soo o na taalo I a Jordan Mailata, mō le Philadelphia Eagles, I le ta ele Super Bowl o le NFL. O le a taalo e foima se hisi alo Samoa, I le au o le Chiefs, le li I o Chuchu Smith-Schuster.
Like, share, ma faali sou finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.